irya ryumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro ka Buraga umwihariko muri Isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiye Imana. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira abana bashakisha ababyeyi, ababyeyi bashakisha abana babo cyangwa se abana baburanye n'ababyeyi babo. Muri kino kiganiro turaha umwanya uhagije agasaro kabonetse. Mugume ku radio yanyu mwumve ko uwanyu mushakisha dutangaza ko twamubonye.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umusore umaze imyaka 27 atandukanye na se witwaga Pascal Nzembayire. Yarazwi cyane ku izina rya Hakurimadi. Ntigeze amumenya ariko ntiyahwemye kumushakisha kugeza ageze ku ijwi rya Amerika. Yatubwiye ko se yakomokaga hahoze ari komini Kivuye muri selule ya Gatengerane. Mu mwaka w'1993 nibwo yagiye gushaka akazi muri komini ya Gikoro mu karere ka Gasabo. Y'ubu nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1994 barahunze bagera i Rwamagana, ariko intambara icogo Yakurimari yasubiye muri Kivuye ntiyagaruka. Umwana yashize afite umwaka umwe, ubu afite imyaka 28. Yitwa Uri mu Benshi Benjamin, atuye mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Bihembe mudugudu wa Butare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ahahoze ari komini Bitundi. Hano mu kiganiro agasaro kaburaga yabwiye ijambo papa we.
Papa nkunda, ngukunda ntarigeze nkubona, usibye kukumva no kwibona ku isura barambwira ngo nsa nkawe pe. Ariko ni ukuri ndabamutse nkubonye byanshimisha kureza uko ubitekereza. Sinzi ikibazo wagize usize isezerano wo kuzagaruka kutureba, niba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma. Ndakumenyesha ko ndiho, narakuze ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa. Mfite umwana n'umudamu, ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa. Nshengurwa no kumva umwana ahamagara papa, ntarabashije njyewe kurihamagara. Anezezwa n'uko ndi papa pe, ariko nasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa, umva binteye agahinda. Ndamutse nkubonye nzakwita papa umunsi nzakubona, nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona. Ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona. Nagerageje kuza i Kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu Rwanda ngira ngo nzakubona, ariko Kigali nasanze ari Kigali ngari, sinabasha kukubona. Ariko aho uri hose, iyi radiyo yumva na bose ku isi hose, uzanyumva uzamenye ko ngutegereje. Na mama ariho ajya kumbwira akunyibutsa akambwira ati turasa, nanjye nkagira icyizere nakwibona isura nkabona ndi wowe, ndi muntu umwana wawe. Ndagukunda, nzakubona nangire mvuge papa. Imyaka 28 sindiye mvuga ijambo papa, ariko mfashije ukabona imva wazamenya ko ngukunda. Kandi hehe
uri mu Benshi Benjamin, ati radio ijwi ry'Amerika yumvikana hose, ntihazabura uzumva impuruza yanjye akamenya data. Uwa mbere wumvise agahita ahamagara ijwi ry'Amerika i Kigali ni Arcade Tuyishimire, n'umurezi mu mashuri abanza mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Yatubwiye ko yumvise itangazo kandi ko Pascal Nzembayire amuzi kuva bakiri bato.
Nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi nkunda kumva ijwi ry'Amerika by'umwihariko mu kiganiro agasaro kaburaga. Naje kumva itangazo ry'umwana washakishaga umuryango avuga ko yari atuye mu South ari perefegitura ya muri komine ya Kivuye, perefegitura ya Byumba, komine ya Kivuye, selire ya Gatengerane. Kandi nanjye nsanga ariho nuruka, numva hari icyo nakora mu buryo bwo kugira ngo muhuze n'umuryango wiwe, kuko yako nasanze mbazi nsanga ari abo ndetse nko mu muryango muraho gakena kuri.
None se uyu Pascal Nzembayire bitaga Hakurimari nawe uramuzi neza?
Ni ukuvuga ko Nzembayire uwo nguwo ndamuzi kera, gusa kubwa mahirwe make nabwo gihari n'igihe yapfiriye ndatekereza ko mbyibuka ndamuzi cyane
yitabye imana ryari
ngenekereje ni nka 2011 na 2013 aho ngaho
yaragituye aho ngaho igatengerane
niho yaratuye
mwigeze se mumenya ko yari afite umwana ashobora ko yarasize I Kigali ahugeze kujya gushaka akazi
ku ruhande rwanjye yenda makuru nayo nari nzi gusa nyimara kumva icyo kiganiro n'abashize gukurikirana baza muri famiye amaze kubaza icyo wabo yambwiye ko bari bazi ko Zimbeiro ngo yari afite umwana I Kigali gusa ko bata nyuma y'intambara batongeye kubonana ubwo bahita bagira amatsiko yo kumenya yuko bamumenya ari nabwo bakomeje kumbwira ko nakomeza gukurikirana na bakareba ukuntu bazahura
Arikade tuyishimire urakoze cyane kandi ndaza kugarukaho kugira ngo umfashe dushobore kubwira twembi ndetse n'umuryango we uyu mwana Benjamin uri mu benshi washakishaga se ayo makuru mbwiye tuze kuyamubwira tumukomeza ngaho ukomere
nani murakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
kuva ikiganiro agasaro kaburaga cyatangira dore hashize amezi 8 dushaka abantu tukababona abandi tukababura ariko nubwa mbere tumenye ko uwo twashakishaga yitabye Imana nibajije cyane uko ndi bubwire iyo nkuru Benjamin uri mu benshi wari umaze imyaka irenga 20 ashaka papa we nibazaga uko ari bubyakire nta muri ruhande ngo umufate mu mugongo kubera ko nari namenye ko afite umuryango kandi umukunda nahisemo kuzimubwira zombi wamenye uwo muvugana
Oya ndabona ari nimeritse.
Ni Venus Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika?
Numva bizuga rije ariko nayakunze kukuvuga.
Kubera icyo tinya kumvuga.
Ndavuga ngo ntaza guseba kaza tari.
Oya ntabwo ari guseba nari nguhamagaye.
Yego.
Kubera ko ndizgira ko ngufitiye amakuru arebana na papa wawe.
Yego.
Papa wawe ha kodimari
yego makuru ameza te bimeze gute
uri mu benshi nagira ngo mbanze ngukomeze nagira ngo ngusabe kwihangana bikomeye kubera ko ngiye kuguha amakuru avanze n'ibyishimo ariko avanze n'umubabaro kubera ko papa wawe namenye amakuru ye nabonye umuryango we aho utekereza ari niko yarari ariko amakuru nabonye nuko yitabye Imana hashize imyaka mike ariko rero ntucike intege ukomere mpavu nabanje kukubwira ko nifuza kugukomeza nkaguha amakuru avanze n'ibyishimo n'umubabaro ayo ngayo na makuru mabi ameza nakubwira ndagukomeza nkwihanganisha ariko ameza nakubwira nuko papa wawe yasize barumuna bawe hari barumuna bawe bariho kandi igishimishije nuko umwe muri barumuna be ariwe so wanyu akwibuka avuga yuko akuzi yuko yakubonye barakuzi kuriho barabyumvise barababwira abantu bakuranye na papa wawe bahise babwira yuko ari wowe barakumenya amakuru yawe yose uko papa wawe yaje nuko mwagendanye mukagirana mugahunga mukajyana mu Rwamagana kaza kujya kureba ko byifasha bwati nzagaruka ariko ntabashe kugaruka kubera intambara nkuko twabivugaga abo bose rero baramwibuka baramuzi nagira ngo ushake umwe uzi papa wawe neza wabonye papa wakura abamuherekeje hanyuma akubwira amakuru umubaza amakuru amwe nawe ushaka kumubaza ndetse ndanakomeza nshake baso wanyu batuye igatengerane kugira ngo nabo mushobore kuvugana bagukomeze tugiye guhamagara igatengerane nitugira Imana biracamo dushobore kuvugana na Arcade twishimire Allo Arcade tugishimire ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika
Imunda kumva neza cyane
Arcade nagira ngo rero nagira ngo nguhuze na uri mu benshi ni umuhungu wa Hakurimari nagira ngo uri mu benshi uranyumva
Imunda kumva
Ahano rero ndi kumwe na twishimire n'umuntu uzi papa wawe wamubonye abyiruka nagira ngo ngusabe Arcade twishimire usuhuze uyu mwana w'umuhungu Benjamin uri mu benshi
ndagusuhuza cyane urema gatima nkubwira ko umuryango wawe hano watubwiye mu igatengerane umuryango wawe urahari baraho bashaka bawe ari na bene ko babiri bavuka kuri papa wawe gusa bashobora kuba batarakubona kuko nabo ni bato gusa data wanyu tuvugana nubwo yavuze mu rurimi rw'urukiga yambwiye ko ashobora kuba kuza ukiri muto cyane gusa nanubu ntabwo hari ashize igihe turi kutuvuganye arimo ambaza aho bigeze kuko nawe namubwiye ko numvise ikiganiro ije rya Amerika mu kiganiro cy'agasaro kaburaga vuga ko wari uri mushakisha umuryango gusa by'umu benshi papa wawe ndamuzi tubyiruka gusa kubw'amahirwe make ntabwo ubu ngubu agihari ariko ba data bawe barahari pe kandi baragushaka nibibamo nibigena neza tukabona contact tuzera tuganira kandi ukomeza igihe ibihe byiza wihangane ugire amahoro n'imigisha y'Imana
uri mu benshi wamumvise uwo ni twishimire Arcade nawe wabyirukiye igatengerane hari icyo wifuza kumubwira
nashaka kugira gusa n'abandi ndagushimiye kuba ni ubwa mbere wumvise ni njyewe uri mu benshi nakora imari n'abo ba data bacu uzabambwira ati ndabatashya nubwo ntarababona ntabwo ndi mbazi ariko ndabatahije n'abo barumuna banjye bose ndabashoboje ndabakunze kuko nta murumuna wanjye nagiraga wo kuri data na mama ukuri ubu nashinzwe ko ndi ikinege ariko nshimishijwe no kumva mfite barumuna banjye nshimishijwe no kumva mfite data wacu nimba ari umwe nimba ari babiri rwose biranshimishije cyane pe ariko nongera nshima Imana ibi bintu inkoreye nubwo ibyishimo bivanze n'amarira yuko nta kundi ndashimira Imana nisaba ngo izamumbere ijuru kuko abantu yarakoze kumbyara nubwo ngeza amahirwe make simbashe kuzamubona ariko mwifurije ijuru rwose Imana izamwakire mu bayo izamushyira hera nabimusabiye nk'umuhungu we mwana we gusa ibyo bigoye ariko nta kundi nzajya nireba menye ko akiriho yarasize ntabwo yapfuye yarasize sinzi nimba numvise neza yavuze ati nimba niba ari umuntu abanje yavuze nimba harimo agakobwa
harimo agakobwa nibyo harimo umukobwa
abantu umwe ni ubwa mbere mbonye mushiki wanjye mu buzima nta mushiki wanjye nigeze abe kwa data abe kwa mama ariko data impamvu nabimubwiye ni uko ntari mbazi ndagushimiye ndagushimiye umunyamukuru ndagushimiye mwese iyo mfite icyo kujya mu ijuru nakuheraho nkayikata ariko umwana w'umuntu udakurana kuri nagize umugisha umwana nzabyara akabisezeranyije ntamukira izina ryawe.
Oh, urakoze cyane, Imana ikumpere umugisha. Urakoze cyane, ndagushimiye kandi ukomere n'ibihe bikomeye kuri wowe by'ibyishimo ariko bivanze n'umubabaro, ariko ubutwari bwawe bubera abandi bana bakiri nkawe banganya nawe urugero muri abagabo, ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Twishimire nawe. Hari icyo ushaka kubwira uyu mwana mushya mubonye mu muryango?
Ni ukuvuga ko akimara kubona papa we ise wabo azaba ameze nk'aho abonye papa we, kuko ni ukuvuga ko bose barasaga kumwifuriza kwihangana kandi akamuhereza n'ikaze mu muryango. Nta bindi namubwira rwose, turamwiteguye.
Urakoze cyane nawe, tuyishimire, ukomere. Murakoze kuba mwaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari ku nkuru ya Benjamin uri mu benshi umaze kumenya ko papa we ashakisha Pascal Nzembayire yitabye Imana, kugira ngo nuze ko Benjamin abonye umuryango we nyirizina. Nasabye kuvugana na se wabo Rwamanywa utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rubaya, akagari ka Muguramo, umudugudu wa Ngange mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.
Yego, nakwikiriza.
Urakomeye muze Rwamanywa?
Ngaho ndakomeye.
Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika.
Aha.
Ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Aha.
Hari umwana w'umuhungu waduhamagaye ku cyumweru ari mu kiganiro witwa Uri mu Benshi.
Uri mu Benshi, ndamuzi.
Uramuzi. Yadusabye kumufasha kumenya se hakora imari, ni murumuna wawe, wamenye yuko uwo mwana ashakisha se, wabyakiriye ute?
Nanditse uwo mwana ndamuzi, yari afite n'undi murumuna we w'umukobwa. Yari imiryango y'abantu bane babonyeho umuntu umwe gusa uhakura imari. Iyindi miryango y'abantu batatu itwayibonye.
Mwari muzi se ko hakura imari yari afite umwana yabyaye witwa Uri mu Benshi?
Ndamuzi. Hariho n'undi murumuna we w'umukobwa hamwe na nyina. Iyo miryango yacu yatubuzeho.
Ubu rero umwana ariho warabyumvise ari Rwamagana, rwose amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se. Amakuru ya se ejo tuyishimire yashushe n'uyambwira ambwira ibyabaye. Umwana nawe twamubwiye amakuru, tumubwira uko ibintu bimeze kandi yabyakiriye. Nari nifuje kubahuza hano kugira ngo muganire muvugane, ariko ibyuma ntabwo bishoboye ngiye kongera ngerageze ndebe yuko namubona kugira ngo umusuhuze. Uyalo?
Oui.
Uri mu Benshi amakuru?
Neza.
Komera, nizere ko washoboye kwiyakira nyuma y'amakuru twaraye tukugejejeho.
Nta kundi niyakiriye.
N'ugukomeza ukiyakira ugakomera, ukamusabira kandi kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma nk'uko nabikwijeje kuri telefone, Rwamanywa, uwo nguwo rero ni umuhungu wawe Uri mu Benshi, musuhuze.
Uri mu Benshi
karame toka
ndagusuhukije.
ndakwikirije rwose mubyeyi
muraho ariko murakomeye se
turakomeye
mama wawe muracyumvikana se
mama turacyumvikana aracyariho
aracyahari
yego
nyamara turashimishwe turashimishijwe kumenya uko muhari ariko turashaka kuzaduha amakuru meza tukazabonana wenda ariko na mama wawe birakwiriwe kuzamubona cyangwa akaduha amakuru meza
yego nta kibazo nange nishimiye kubumva nange nejejwe n'uko nzababona rwose
turishimye cyane turishimye kandi twishimye n'izina ry'abantu benshi umuryango urahari uri mu benshi urishimye kubona bakumva ugihumeka
yego murakoze nange nshimishijwe no kongera kubumva ni ubwa mbere mbumvishe ni ubwa mbere numvishe data wacu biranejeje kuko hari amasano ntigeze menya ntigeze numva muri ngere ko ndumva nishimye pe ndanezerewe cyane
nge nigeze kuza aho wavukiye aho murumuna wanjye yari atuye agitunze nyuko
yego
hari kera mbere y'intambara
nange mama nabimubajije arabimbwira ngo waje ndi umwana mutoya ndi uruhinja ariko mubajije izina ryawe arambwira ngo yarabyibagiwe ariko ngo
yarabyibagiwe genera haje rwose murakoze ahubwo mwakoze neza kutuvugisha ahubwo mwakoze neza no kutwereka iyo miryango yacu ahubwo muzakomeze mudushyiriremo imbaraga tuzamenyekane neza
yego namwe murakoze rwose mukomere kandi muzakire neza umuhungu wanyu uri mu benshi biradushimishije yuko mwarimu mutegereje kandi ko mushaka kumenya undi muryango wose wasizwe na murumuna wawe hakora imari ubwo ni ikintu cyiza gikomeye duhuje imiryango hano ku ijwi ry'Amerika tubifurije kuramba nagira ngo uri mu benshi nawe agusezereho asuhuze n'abantu bari aho ngaho igatengerane niho papa we amusiga yamubwiye yuko asubiye yabwiye umugore ko asubiye igatengerane uri mu benshi suza bigatengerane bene wanyu hanyuma duhe abandi ijambo mu kiganiro agasero kaburaga
murakoze ndabashoboje mwese umuryango wanjye ntarabona abo muze rwa manwa ndagushoboje kandi ndanagushimiye kuba mwumvishe nshimira n'imana y'ibi bintu nkoreye mu buzima ni ubwa mbere ndaye nasinziriye kubera inkuru numvishe nziza kubera kwirwa nyitekereza ndaranyitekereza nibaza nimba aribyo ariko ubu nimpamo rwose ndongeye mbonye umuryango data wacu ndamwumvishe biranshimishije pe ndabashoboje muze ndabashoboje nabo muri kumwe bose n'umuryango wanjye wose
turakwikirije n'uwo mukecuru Mukandori nawe umusuhukirize rwose n'umugeraho musuhuze
ndamusuhuza kandi nanamugushimirira rwose urakoze kuba uduhaye umwanya n'iradiyo rwose ndayishimiye pe noneho ko icyo nasaba ni uko wenda yazagerageza iradiyo ikaduhuza ikaduha uko twabonana byose irabishoboye kandi ndanagushimiye wa munyamakuru we Imana izaguha umugisha twebwe abana b'abantu ntacyo twabona tuguha urakoze mu gihe aka gasoro kakivuga rwose nakundaga kukumva niherereye kuko ahanini nariraga bitewe n'agahinda k'abana batagira ababyeyi bababuze kwiherera nkarira kugira ngo hatagira useka mbira n'umugabo ariko ubu rwose nshishikariza n'abantu bose ko batega amatwi ijwi ry'Amerika n'inshuti ihuza abantu kandi irabishoboye
yewe humura rwose humura ufiteho umuryango munini ndetse
murakoze rwose imana ibahe kuramba imyaka magana na magana kugeza igihe tuzabonanira nkaguhobera muzehe rwose ni wowe papa ubwo ni wowe papa usigaye rwose ndagushimiye
yego urakoze ariko ntubirambiranye cyane kuba iri wiyobe kandi ngo ubirambiranye cyane uzabishyiremo imbaraga vuba ndabona nanjye ndashaje ndi hafi no kugenda
muzehe humura mu kanya gatoya mu minota ibiri murahita muvugana ngiye kumuha nimero aho ngaho uri uhagume ugume kuri iyo telefone ngiye guha nimero zawe uri mu benshi ahita guhamagara hanyuma muvugane ugume aho ngaho uri igatengerane mukomeze mwumve ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga mutegeje yuko uvugana n'umuhungu wawe ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza Ikiganiro agasaro kaburaga giheruka mwumvise uwitwa David Hitimana utuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi akagari ka Kijabagwe umudugudu wa Gasheke arangisha mubyara we avuga ko bakinaga bakishima mubyara we witwa Ingabire Vanessa atubwira ko ashobora kuba ari mu Bubiligi
ni ukuvuga ngo njyewe nari mbimaranye igihe kinini kuko muri 2010 yaraje ntitwabonana kubera ko mbere akiri akana gatoya afite umukino mu cyana gatanu yari afite nk'umwaka n'igice ndibuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'abamuburira yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona dute tuzamubona dute nkabura ahantu nabicisha nkumva na ya matangazo yahitaga kuri Radio Rwanda ya serivisi ariko nkumva ntabwo uburyo nabona nabikoramo kubera ko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bavuga n'ababo ndavuga nti ariko uwagerageza uwagerageza nkareba ko byakunda nibwo nashakinze amazina yawe kuri Facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga rya zina rindi rya mama Vanessa ndaryibutse yitwa Mungwa Murinde
agasaro kaburaga
amakuru ijwi rya Amerika yabonye nuko Vanessa Ingabire ameze neza na mama we na mahoro amakuru n'impamo na makuru twahawe na nyina wabo wa Vanessa uri mu Bubiligi waduhamagaye tubaganira aduha ayo makuru Hitimana rero ushaka kumenya andi makuru ya Vanessa Ingabire wayahabwa na se wabo ndetse na banyirashenge bose baraho mu Rwanda mu murenge wa Shyorongi
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nari basezeranije iki kiganiro ndagiharira abana badakwiye gushavuzwa no kutabona ababyeyi babo kandi batarasabye kuvuka abana bafite urukundo rusendereye rubaha imbaraga zo kudahwema gushaka inkomoko uwitwa Nigena Pourdieu yavutse mu mwaka w'1994 umubyeyi we yitase icyo gihe yari umuvugabutumwa amubyarana n'umukozi we ubu ashobora kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimwumve inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo naramuhamagaye ahita ambwira impamvu amaze iminsi ashaka mu kiganiro agasaro kaburaga
na agahinda kenshi gakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahinda gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntago uramubona kandi ariho ni iki kikubuza kubona papa wawe
na njyewe ku giti cyane ntabwo namenya impamvu kuko abantu bafite aderese ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese ndahari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama adresi mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite bo nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo ndagenda baka adresse zabo bazinyinye mu rukundo ukuntu mbigenza numvishe rero ikiganiro cyanyu Gasaro ka Buraga nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka adresse zanyu neza telefone baba barayitwaye nongeye rero gushyikira kubona indi mikoko kongera gushaka amakonekisiyo abashakisha gusa nakomeje kujya mbitekereza ubugenda nashakisha nshaka abantu uwo nshatse namusobanurire ukuntu ikibazo kimeze akambwira ati ibyo bintu biragoye ntabwo byapfa gukunda keretse wifashishije yenda nka Croix Rouge cyangwa HPR ariko nabyo bambwira procedure nacamo n'ubuzima bwa buri munsi nabona mu kibazo.
None se mu bushakashatsi bwawe wikoreye nk'umwana ushaka se waje kumenya yuko aherereye hehe mu gihe kihe gihugu
igihugu arimo narabajije bambwira ko ari muri Amerika ariko igihe yagendeye nabashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari Umurundi ari Umurundi aza mu Rwanda ari umupasiteri ku Kibuye bo mama yagiyeyo n'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga muri Kongo maze guhunga muri Kongo umugore yari afite n'umwana barapfa agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ariwo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu.
None se wowe wavutse ryari?
Ni ukuvuga ngo we yagiye nk'umukozi ntabwo bari barasezeranye.
Mama wawe yari umukozi wa pasiteri ku Kibuye?
Ku Kibuye muri mu ba presbiteriyeni
muri eglise presbiteriyeni. Uwo mupasiteri yitwaga nde?
Bamwitaga Maniriho Vena.
Maniriho Vena niwe wari umupasiteri akaba yari afite umukozi ari mama wawe witwa nde?
Wifashije Janine.
Muri 1994 intambara iraba barahunga bajyana muri Zaire umugore yari afite agwayo ariko ashaka undi.
Urumva mama we ntabwo bahunganye muri Kongo. Mama we yasigaye mu Rwanda agiye rero mu guhunga mu kugaruka yagarukanye n'uwo mudamu wundi babana abana.
Hanyuma se yaje guhura na mama wawe ake kugira ngo uvuke.
Urumva nyine urumva ko na mama kuri bisobanura byabaye nk'ibintu bimuterano za toroma mukuntu kuko nabimubajije maze gukura ubona ko ahungabanye biba n'ikibazo ariko mucamo kwigendera ariko uburyo babonanye nyine nawe urabyumva yari umukozi wiwe nzira byanyuzemo yari n'umukozi wiwe ubwo niba barakundanye niba byaragenze gute nuko kukunda gusa ajya kugenda yasize imyenda yazaga kumusura nyine mbere ataragenda mutigira n'imyenda kuko ni nanjye mwana mukuru yari afite ni nanjye mwana w'umuhungu.
Ni nawe mwana w'umuhungu afite kugeza ubu ibyo ngibyo urabizi neza?
Ndabizi neza. Ni nanjye mukuru.
Ufite imyaka ingahe bina?
27.
Ni ukuvuga yuko muri 1994 igihe bahungaga bajya muri Zaire mama wawe agasigara mu Rwanda yamusize atwite?
Yego.
Hanyuma agaruka mu Rwanda yavuye mu Rwanda ndashaka kuvuga Pastor Maniriho Venanti yavuye mu Rwanda ariwe papa wawe nk'uko ubimbwira yavuye mu Rwanda muhe mwaka?
Nabashije kubaza mama makuru y'igihe yagendeye ambwira ko atamenye igihe neza ariko yari nyuma y'intambara muri za 1996 gutyo.
Izina ryawe ni Niyigena Pour Dieu?
Pour Dieu.
iryo zina waryiswe nande ni papa wawe wari kwise
bo nange nagize amatsiko yo kumenya iryo zina kuko na ndo umuntu ushaka kumenya ibintu byinshi naramubajije nese aya mazina ubundi ni nde wayanyu ambwira ko ari wowe wayanyise ariko bitewe na situasiyo yari arimo
iyo urebye ifoto yawe ukareba n'ifoto y'uwo wita papa wawe bakubwiye ko ari papa wawe usanga musa
mbo ibyo nabyo nabigizeho ikibazo kuko naranabimubajije mama ambwira ko nta foto yiwe agifite ariko arambwira ati nuzajya wireba ujye ubonamo papa wawe wibonamo papa wawe nundi icyo kintu mbo kiranshimishije ariko ku rundi ruhande numva nanone mfite n'agahinda kuba nganye gutya narahamagara papa numva mbese sinzi ni igikomere
ihangane nigena ndakumva uri umwana wuje urukundo ushaka kumenya papa wawe
kuko narinze amazina nakomeje gushakisha mbwiye mama nawe uko nabibona mbo agerageza kubaza imiryango yashatsemo atumye abandi bantu bamubwira ko bashobora kuba barahinduye amazina kandi atakiri umupasiteri ni ukuvuga ngo yavuye mu Rwanda atakiri umupasiteri intambara irangiye yabaye yari pasiteri imbere y'intambara muri 1993 gutyo intambara agarutse ntabwo yongeye gukomeza ubutumwa
agarutse mu Rwanda ntabwo yakomeje kuba pasiteri
nyuma y'intambara nyuma ya 1994
hanyuma agiye ava mu Rwanda mwamenye ko yahavuye ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abimbwiraga nicyo gihugu cyonyine agiyemo
niyo makuru mfite ni nayo ba nyir'ubwite bavugana na n'umudamu wiwe kuko na nimero zabo njye naraziba kugirango narazi neza baranisha ariko iwabo kwa mama we na papa we bambwiye ko ariho bari keretse yenda niba barimutse cyangwa yenda ari andi makuru bashakaga kunywa ariko nuko byari bimwe
niba barahinduye amazina mashya bafite urayazi
oya rumbiye nyamenyana ari gukomeza amashakisha gusa bakundaga mu Rwanda bakundaga kumwita papa jiji bamwitiriraga umukobwa we yari afite na mama we bamuhamagara mama we umudamu w'indo yari inzobe ngo ntabwo muzi ariko bambwiye ari umudamu w'inzobe
nige nakuhugiye ndagushimiye rero ndagushimiye rwose ukomeze ugire ubwizige ugire umuntu ugire urukundo kandi ukomeze wizere wumve kandi ijwi ry'Amerika
ndabizeye kandi nzi neza ko imana
tuzakora ibishoboka wihangane ukomeze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri raporo yakoze mu mwaka wa 2004 yatangaje ko abana bagera ku 300,000 bishwe 95,000 bakagirwa imfubyi kuva intambara itangiye mu Rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 1990 kugeza irangiye mu kwa 7 umwaka wa 1994 na nyuma yaho UNICEF yatangaje ko ababyeyi babo babaga barishwe abandi bafunzwe cyangwa se abandi barahunze igihugu bakaburana n'abana hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga twakomeje kwakira abana bashakisha ababyeyi n'imiryango yabo ariko badafite aho bahera basa n'abasigaye iheruheru urugero ni Rukundo Mwavita utuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango umudugudu wa Ruhango Mwavita arashaka ari we wese yakwita umuryango
ni papa ni mama ni bahaba hari n'abavandimwe nabo nkababona kuko nta n'umwe nzi ariko ikibazo yaba ari papa sinzi ukuntu yitwa yaba ari mama sinzi amazina ye sinzi ngo bavukaga hehe nagerageje no kujya mu kigo cy'imfubyi kabyaye ngo mbishakiye ndondewe nako nabona n'ikimenyetso na kimwe cyanyereka abo ari bo ndakibura bambwira ngo ko abantu bayoboraga icyo kigo icyo gihe bagiye nubwo ndi kubarangisha ariko ntabwo nzi ngo bitwaga abande ntabwo nzi ngo bari basuye he
none mwavica rukundo niryo zina ryawe niryo umumama wagufashe ukurera kugeza n'ubu yaguhaye yigeze akubwira inkomoko yawe
nibyo nyewe nasanze nitwa nyina mbwira ko naryitiwe mu kigo ku bipapuro bamuhaye byo mu kigo ariyo mazina yanjye yari ariho ariko nagerageje kujya mu kigo ngo ndebe koko ayo mazina akajya haboneka rukundo ryonyine mwazita ntiribonekeho by'ukuri nubwo nanjye nitwa gutya ariko sinzi ngo niba ariyo mazina yanjye ya nyakuri ntabwo mbizi
ifishi yawe baguhaye muri icyo kigo cy'i Kabgayi yanditse ko avutse ryari mwavita
ifishi y'abatisimu
cyangwa akandi gapapuro kose kagaragaza igihe wavukiye
na kamwe mfite na kamwe narakabuze we yabashije kwivugira kandi icyenda gatatu ariko agapapuro kose kaba kanditseho ibyo ngibyo ntabwo kandi gusa mbere y'uko njya kuri uyu mumama hari umupapa wundi wabanje kunkura mu kigo cy'imfubyi ari nawe wansinye mu kigo nkeka ko ari we waba uzi ayo makuru yose y'agapapuro wenda kaba kanditseho igihe navukiye gusa nagerageje kumushaka ndamubura
amazina ye urayazi
ni izina rimwe nzi ko yitwa havuga n'urugo rwe rutoya urugo rwe rukuru nyine aho twabaga nkura mu kigo nagiyeyo umugore we ndahamusanga ndamubaza umugore arambwira ngo ntabwo yabimenya ngo nzajye gushaka umugabo we gusa umugabo we nagerageje kumushaka ndamubura kuko ambwira ko yashatse undi mugore afite uwundi rugo
ibyo ari byo byose ari aho ngaho mu Rwanda
ari mu Rwanda no mu Ruhango ariko sindabasha kumugeraho ngo mubone tuvugane
mwavita umuntu uri mu Ruhango ndayizi nayibayemo aho waba uri hose Ruhango kuyigenda ntabyo uruhije ku buryo havuga nawe arumva ikintu kiganiro ku ijwi rya Amerika ndahamya yuko ari buze kukureba kugira ngo aguhe amakuru ukeneye ariko nawe niba ngombwa uze gushaka akanya kugira ngo ujye kumureba hanyuma aguhe amakuru kugira ngo tumenye neza igihe wavukiye iyo wirebye mwavita usanga uravuga ko wavutse 1993 nibyo byanditse ariko wuyo wirebye nk'umukobwa ukireba igihagararo usanga iyo myaka baguha ariyo ufite
oya
ugereranyije usanga wakwiha nk'imyaka ingahe
nka makumyabiri n'ine
ubwo byaba bivuze yuko wavutse mu mwaka w'1997 hashize imyaka itatu mu Rwanda habaye jenoside bivuge rero yuko ushobora kuba utaravutse mbere ya jenoside ahubwo ko wavutse nyuma yayo ibi ndimo ndabikubaza kugira ngo nimba hari n'umubyeyi waba warabuze umwana we wavutse 1997 w'umukobwa witwaga Rukundo agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'i Kabgayi ubu ngubu yababonye umukobwa we iki nishaka kukubaza nta n'ukureba ngo avuge ati uyu mwana arasa na kanaka
harimo n'abantu nyine wenda bambona bakavuga ati wowe ushobora kuba uri umukongomani cyangwa waravukiye nko muri Congo nkabyakira gutya nyine kuko nta kimenyetso mba mbifitiye nta na gihamya mfite
Navita wandikira ikiganiro Agasaro ka Buraga wavuze ko nk'uko nabivugaga bigitangira ko urangisha ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ntabwo ushidikanya ko ufite ababyeyi kandi ko ushobora kuba ufite n'abavandimwe ukaba wifuza kubabona buri gihe mpora nizera ko iyo umuntu afite ubushakashaka we kenshi na kenshi haba hari ikintu kimuhamagara kimubwira kiti bashake bariho baramutse bariho bakaba bakumva barabwiwe kuriho ababyeyi nabo bakaba barabyaye umwana bakamwita Rukundo cyangwa se bakamwita Mwavita ariko impamvu zinyuranye zigatuma batagumana bagatandukana niba hari umwe muri buriho ukumva wamubwira iki muri amasegonda 30 dusigaranye
nawubwira ko mukunda kandi mushaka nubwo ntigeze mumenya ngira agahinda kenshi ko kumva ko ntigeze mba nka mama ntigeze ngira ababyeyi banjye nkabandiho n'abavandimwe mfite kandi wenda bashobora kuba bariho byanshimisha mubonye ngizo mbona yaba ari ababyeyi banjye yaba ari abavandimwe byanshimisha kuko muri njye murana agahinda ko kumva ko nta mubyeyi n'umwe ngira nta muvandimwe umwe nari mugasanga no muri sosiyete y'abantu mu bana bansaba bakakubwira ko wowe bagusoraguye mu ishyamba nta babyeyi ugira bikakubabaza njye mbabonye byanshimisha
urakoze ariko unyemerere nkukomeze kandi nkubwire ko uwo mubyeyi wakureza gukunze na n'ubu mukaba mukiri kumwe ni umubyeyi Imana yaguhaye ndagira ngo uze kumusuhuriza kandi nkubwire yuko akubereye aho ababyeyi bawe batari niwe mubyeyi wawe wa mbere mukuru azakomeza gufashe kugira ngo umenye aho abandi babyeyi bawe bari ariko ntiwihebe kubera ko ntabwo uri wenyine ntiyakuretse ntiyakubaye kure ukomeze umwizigire kandi umukunde nawe aragukunda
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu myaka ya za 90 mu Rwanda ahadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bababwira ko bagiye kubohereza i Burayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka icyo bacyababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa abandi babyeyi abana bagahabwa andi mazina witonze Verena yatanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990 witunze atuye mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'ubwiyunge arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana wajyanywe mu Bubiligi mu mwaka w'1992 bajyanywaga
n'umufurere ari umufurere wajyanaga witwa Frerere yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana bagiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wakiri imyaka 20 bakagaruka bakatubwira ngo ngari uburyo bwo kubafasha ngo kubera ko twarabakene urumva uburyo kuyatubwira nza kumutegereza rero nawe ahita yigendera ayigira burundu ubwo rero hari akazungu gahari avuga niko kazaga akatubwira ngo abana baraho akatuzanira amafoto akatuzanira ibiki ngo bose barabonana ariko n'isaha arabazana
uwo muzungu uvuga uzana abana ninde
yitwa Emerida
Emerida za mu Rwanda
hari igihaza hari covide itaraba hari igihe yaje
aje mbere ya covide mwarabonanye Emerida
iyo aje adutumaho akajya mu irango ku bapadiri ku bateleviyani bahati noneho akatumaho niyo niyo alipadira na biranga araja biranga kumukirizi hanyuma tukagenda akatugira ngo nitwandike tukandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora akambaza n'amafoto mbuga ya mafoto mfite nayo yanzanye bayamuhaye noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umutemuzi tukanamubaza tutese ubundi geraho buri mwana ahantu ari akatubwira ngo arahage tugategereza igihe azazira nuko tubayeho ntabwo
ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira makuru ye ikindi ushaka niki
nshaka se nana cyane aheruka kunyereza amafoto cyangwa n'icyera hakije nk'imyaka y'ikumi urumva ari byemba mvuga ngo wenda aratubizi nana cyangwa abandi ya impamvu cyakisha abandi baraje abandi baraje ariko ngiye ngiye ntabwo ntiyumva n'amakuru yo kwinarakira
abandi bana baraje ariko we ntiyaza
baraje ariko bakongera bagasubira
ese bagenda wamuhaye email za wamuhaye Fred de Rook wamuhaye nde umwana wawe
urumva uko wangu wari nka twanavuga ko ari wango wabatangaza abaha imiryango yindi kuko niwe yuzi aba yagiye aba yari we wabagumanye
ariko Severena witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaho undi muntu ngo gende nderere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera
nyine bwabaye ubuzizi bw'abantu urabona ko yari umukurere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye Imana barubuzije ubuzije abantu bamaze kugizuka ntabwo mbere abantu twasubijije aho twabonaga ari umukurere se twavugana n'umuntu wihaye Imana nta kibazo twari tuje tuzi ko byagenda ku
wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu Irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye n'uko ameze kubera ko nduva ko bavugana cyane na Imelda de Graaf
abapadiri bo mu Irango cyane bo bakomanikana n'uwo Emery kuko niyo baje niho baturiye hari umupadiri uhari wo mu buriri akaba utwandika n'amabarwa ariko ninda yajyana batayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagashe ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru unyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi hari ababyeyi babaho barabyaye ariko batazi ko ari ababyeyi hari ababyeyi babyara ntibarere bakarererwa n'Imana hari ababyeyi babyara ntibabone uko babwira uwo babyaranye ku mwana kura neza urugero ni Yvonne Umuhoza uri mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kabuye umudugudu wa Kabeza imyaka 25 irashize yibarutse kandi se w'umwana ntabizi
ndarangiza umuntu witwa Gereronzi
uwo ni umunyarwanda iryo zina ko numva bidasanzwe ni uwahehe
Gereronzi ntabwo ari umunyarwanda yari umwe mu basirikare barindaga impunzi mu nkambi ya Katari
akomoka mu kihe gihugu
muri Congo yaravuye muri Kinshasa ahantu hitwa ngo muri zone Ngariyema akaba ariho babaga
uwo musirikare uramurangisha ku ijwi ry'Amerika umushaka wiki
kuko ngo twagiranye nabyara dufanye umwana kandi ntabwo amuzi n'umwana yifuza kuzamubona tukamenya ngo ye umwana ubuni 20 n'ingahe twarahangayitse kubone ko tutazi ngo abaho cyangwa ntabaho hari umuryango usa umwana yabona wokere yabona nyogokuru yawe
muri mu nkambi ya Katare ni muhe mwaka igihe wari uri kumwe na Gereronzi
niyo 1996 kuko yagiye afite inda y'amezi ane
yari azi neza kutwita igihe yagendaga
twarabikekaga ariko birangira ko bari bafite akazi nyine bagomba kwimuka bakagenda
Umuhoza icyo gihe wari ufite imyaka ingahe Jeronze yarafite irihe garade?
Yari sergent major.
Sergent major Jeronze agiye yakekaga yuko ushobora kuba utwite, hari nimero yagusigiye yakubwira ati nkenera uzampamagara aha, hari adresi yagusigiye akubwira ati nunyifuza uzanyandikira aha, hari akantu yagusigiye n'akamwe?
Ntabwo nzi neza, ariko yari yaransigira urupapuro ruriho adresi ngo zone ngariyema nyine na nimero y'inzu ntibuka neza. Ariko icyo nibukaga ni uko yari muri zone ngariyema nyine ahantu yambwiye bajyaga baba.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe ugereranije?
Nari mu myaka 28.
Ako gapapuro yagusigiye urumva uzakabona kugira ngo urebe iyo nimero uzayimpe?
Ntabwo nakabona, kuko twahuye nk'ibihe bibi nyine, turiruka nta bintu byose birasakara, nta kintu na kimwe tuzize tubasha kurokora.
Ubwo muri 1996 ugaruka mu Rwanda, hanyuma wibaruka umwana w'umukobwa?
Yego.
Ameze neza?
Yego, ameze neza.
Amaze gukura amubwiye se uwo ari we?
Yego, arabizi.
Nawe ahora yifuza kumumenya no kumenya amakuru?
Yego.
Hari ahandi wigeze ushakishiriza mbere yo kuza ku Ijwi ry'Amerika?
Twagiye kuri ambasade ya Congo hashize imyaka myinshi, bakambwira ngo ibyo bintu ntabwo byari bufisho, ngo ntibabikurikirana, ngo kereka umwana akuza akazabyigiramo. Ubu rero umwana aho amaze kuba amajeri, afite indangamuntu n'inkumi, ubwo mugihe nari ntangiye kujya gushakisha uburyo nakongera kubijyamo, nibwo numvise ikiganiro nyenda kubereka ngerageza amahirwe mbere ko nkumva.
Umuhuza, kugira ngo umfashe kugufasha, nkeneye byibuze irindi zina rya Jeronze. Ntabwo nzi matricule ye, ariko wambwiye ipeti yari afite. Nkeneye niba binashoboka kumenya ubwoko yakomokagamo, kubera ko hari amoko menshi muri Congo. Ibyo hari icyo ubizi ko byamfasha?
Bakundaga kumwita Soreye kubera ko yari muremure cyane, hanyuma yabarizwaga mu bwoko bw'abantu bitwa Abangwandi. Muri ubwo bwoko bw'iwabo akaba yari afite n'izina bakunda kumwita Mbatene.
Iri zina rya Jeronze ryonyine ntiryari rihagije, iri rya Mbatene ni ryo rikomeye cyane ryatuma umuntu amugeraho, ndetse no kumenya ubwoko bwe biroroha, kubera ko muri Congo hari ubwoko bwinshi. Amazina atuma ushobora kumenya aho akomoka, umuntu akaba yahamenya. Reka ngushimire ubutwari wagize n'umurava, ndetse n'umuhati wagize kuva mu myaka myinshi ishize wifuza kumenya aho yabaherereye, kugira ngo umubwire amakuru meza nawe agomba kuba ategereje, kubera ko yagiye akeka ko ushobora kuba utwite. Tuzagerageza gushakisha, tuzajya Kinshasa turebe ko twamenya niba akiriho, tuzajya Ngarema turebe niba bamwibuka. Urakoze kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze, nanjye ndabashimira.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Muri benshi mu twandikira mwifuza ko tubafasha gushakisha abanyu, uko mutwandikiye niko tubatumikira, ariko twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi, kandi urwandiko rwe rwaratugezeho mbere. Twubahiriza uko mukurikirana, kandi mwese tuzabatumikira, mukomeze mudufashe, muduhe amakuru, dufatane urunana, dufate mu mugongo ababuze ababo, badacika intege bagahura babashaka. Imana yamana bakababona mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ikiganiro cyanyu mugezweho nanjye Venuste Nshimiyimana, naho mu cyumweru gitaha nakagaruka.
agasaro kaburaga karabonetse.
Iradio mwumva ni radio y'Ijwi ry'Amerika.